tulabe ninawo kyentesa nga ate kituyamba okuba mu mirembe obuzibu obusinga okulemya ennyamaka luba lugambo aluleta mubi naye ate nawuliriza naye mukyamu temuta kuyombayomba buli kadde kulwanalwana n'abano bano b'enkumu luba lugambo
Yeah.
zanya zanya.
Remember where you got it from. www.djerico.com.